kuvuga amamuduka n'isente nyinshi kamanya ibiripa amasanyu manjira ikizuhebe nabyo nakwirimba nizijugire ibigambo bya muzeyi ndi mwana wangu uramu bya beyi nekofuna katono kaba kamuwendo bubanga okalya nosobola okwebaka isente tukola oluzi nezijja oluzi nezigana esiyo bwetyo tobubanga okaba tiwoza bula manja amazikola naye tebebaka kafuna kikumi kirye emime kumi nange kulaba nyigira nange bwetyo enakwenuma esene nyiga naye negunya omusajja olutasuze oluzi kikomando nolowooza katonda yakwerabira abagaga bangi ngerabeekuka emokubaya naye tegenda ekikumi kyo kirye emime kumi nange kulaba nyigira nange bwetyo enakwenuma esene nyiga naye negunya omusajja olutasuze njalo oluzi kikomando nolowooza katonda yakwerabira abagaga bangi ngerabeekuka okubalya naye tegenda tewali ayagala mbere mu mbeere mbi n'ebizibu bya nsibu ebityo okubako sigalomo mu mbeere mbi eyafuba obeera omusanyufu olwamu mu bulamu eriyo embeere mbi newabo bano bewegumbisa abazirina balaba ku mbeere mbi lwakuba tebalaga soliwa ndaba ayinza okugamba nti ye maama abo bamala motoka avuga ate kiyita talina n'otomanya kirange nange nyolwa kuno okunyigirizibwa mu mutima lwakuba nsirika kwekikumi kyo kirye ebyeme kumi nange kulaba nyigira nange bwetyo enakwenuma esene nyiga naye negunya omusajja olutasuze oluzi kikomando nolowooza katonda yakwerabira abagaga bangi ngerabeekuka emokubaya naye tegenda ekikumi kyo kirye ebyeme kumi nange kulaba nyigira nange bwetyo enakwenuma esene nyiga
Ikoko baya na yete genda.